Jay Smash, keep smash.
Pick up the phone, call Tuesday. I gotta give me a beat.
Hey, line zanga zinga nyala ndazi chope kanya anga kumbu dara. Hey, songo soko ntsumba tsumba just like grave ni da kongo nyala. Hey, ufish koro panda mara hara panda 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 panda. Ufia zambe nizwa mrambo nungono ngara ngara. Boma tere tere rara magundu ni tonga bere pere. Soko kure kanya tonga derete. Sorry timu bo ninga shkele kete. Haku gana mera sachi umbe umenda ku aravera. Koto kosa kosa kono ngwanda mera. Jino nga pepo soko tete mera like zaba zaba zuyeza zamera.
Kwa wana midi yono jura pipidi. Yovisa madi water follow pipidi. Foro madina ndiko dina dididi. Fara nando cho thousand ishigidi. Tonga chipidi ndiko danga chipidi. Chinanga nama nda iposa kafini. Na bula robu koza dumu panga kadindi. Kane geze bora dumu nea chikindi. K for shoro kati jigiri dindi. Kati na wuso dumu sebe za tindi. Dumu gaya garata na muhewe za pini. Na murenge na kesi na mudu za kasini. Nika dibika ndo iposa bodoni. Bari hita revita nda ishera munoni. Oka bina goni ndiko pika junoni. Bari tonga chivoni ndo dada kidiboni.
Randi ba jene ngodo dom. Ene do doa norata ndiko jiamba oma mbo. Randi ba ndiko bafa roma. Dikati dobo mo. Zas do konda uri ba ubure murom ndi si a ruvolera deva ndiko fazisa sango chantera sango rara na maso doni khakhera ene ndiko swika ven rap ya mbera ndi rapa ndi tshi pfa ngo ṱoḓa ndi ngazwo vhathu vhanzhi vha tshi khou ṱoḓa ende ndi sambe si na vhasokora ndi shavha muno kho vha boḓa ndi khou itesa body water ni then a si diva ni tshi rapa na nne nda jamba kha beat ndi vha main character ngazwo vha tshi funa u ngoḓa ha kha ḓi ḓovha kha dzinga ndi vha dzi khou ḓa dzinga ende na muzika kwa ḓi tswima home kha ḓi ḓovha farisa kare ri khou ḓi zwima ende kha dzi beat ndi khou phakhisa home a ri thu vha khwatisa ri kha ḓi ḓo khwatisa zwine ra ḓo vha ita vha ḓo khubesa home dzula ndi khou phanda randa nga nḓila ine nda khou rwa ndi nga vha na mabanda
ngori vhathu vhashu zwithu zwoṱhe zwi a fhela. Ndi kale nga maanḓa na tshikoloni hangei ni ri tshi kera mikapu. Vhaṅwe vha tshi tevhula mikapu ya vhoriṋe na musi khezwi zwo fhela.
Pam kirikiti kwa dzhena tshi ḓo tshi kam believe it. Skwa ḓo medera bombri pa vhanene vha funa tsha babe ya down birigidi. Came to murder these rappers like cancer, 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 cancer. Sa dzi goalkeeper vha kho ḓo catcha, 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 catcha. I'm from the mud, but I'm getting fresh, so I got the focus and capture. All they did is messed up. Chito chichuko do bagaya le lecture. Babu zeni di do drama, nika di vevi. Sa boga zamu wisa, chito shiz do bene disa. Do bene disa, do bese disa. Been high, we siri ya widi no yuru merisa. Bata banyeza sa nyumbo za zozo. Mani ndi doba chiko to. Do fuwa ndo kwata ndo kwa shabia. Ano shino ko pusha ipopo. Bachi koreba, badi ruisa sa juko tiko tika chibobobo. Na wana chipinga, nido wisa Jay Smash. Shuru obika dombo.